bali basudde webale ticha wange wansomesa endongo naye buliriza nnyo muyiga nga bwekutagwayo na kino kinsimbi ekimpa mulemu leka nve kunsinja ensonyi okuba abalya mmere embalabye si bantu bakukolera ye yali mannabbimbi leero bw'otalyongerako nti tukocyame wuyo basekera yengeza ate bali eno bava olakuta yakujerega nziramu ebibuuzo n'ebigambo bye mpulira olw'ekyo kye naleeta nali wakusiimwa nnyo singa nakolera mu bantu abasiima omuyiisa lubuuse lutalo bulijjo omuntu atamanyi tayagala amanyi nfunye abantu bangi nnyo nga bambuuza ebintu ebintabula omutwe olinakubuuza mu fiina kikyogenza omwogerako gy'oli yakutuma balala nti edongo ya fiina alwaki okubanga emu n'omubuuza nkubekwe buliriza nnyo nnyo buli nekolera gyange manyi gy'obisanze njagala mwawula ennyimba eza sitoole ku ensonga ekijja ky'osoma oluyimba lwa sitoole kubanga muzannyo okwolaba mu sieta omala essaawa ssatu nnamba ng'otudde okutunuulira akale guggwa n'oluyimba lwa sitoole etuula n'endusangeka nga luwanvu mu ngeri eyo sijja kuba luyimba lumu ku kompakiti nnamba ekyo n'olemu okukimanya tutematema ebitundu omanye ki kye nnaleko sikula kyakuyimba olowooza fiina gye mujja okutuusa waggaliddongo okuyiga amaze n'opanga ekintu ekitaliiweera ekitabangawo n'okimatiza omuwulizi kuba sitoole ya fiina bwe yagwa okupanganga essaawa egitwala nalowooza njibawadde etya konseka njibajjulemu ebitundu bina bantu kuba tebalowooza buli kitundu kyemmala akibeerako akabuuzo so nga tenze we nnakoma pulisitoopwe na ssaawo tewali nakubuuza ye kyokubiira mu ndonga emu oba ofiirwa kiigwe nonya kyakuyikamu ngamba kiikuwa pikija ebitundu bw'obigattawa mu lwofu n'ekituufu owooza ebyokuyimba byagwayo obuli teepu ya fiina kumerako lumu kati gwe fiina mwesonyi mwonyumirwa endala ezireku mumalireyo yanyumirwa mbadde siyinza kukalawo fiina nga sikyogedde tikyaleka nzigalewo topiki y'abaana b'essomero ate mbaka abasomesa awulira sitoole gyekomera jyangu baaba tuggalewo fiina tumutaawedde
muwala genda okima ebintu mu mmotoka
taata singa kikyasoboka naye jyangu
aya my daughter what is problem
bulijjo ebirowoozo ebingi bito mwoyo noba ekiwulowulo koko senze nandaba yeebuuza atambulira mu pensi mmere njira ennyola kyayi munywa kawa sente we ziri taata n'ebyobugage byetuumye naye ha yagala kuba mufumba emyaka enjira abe gindekawo okugenda tegudda abasajja mbalaba ate nga nabo bansimbe naye ndika ekikyamu ekiba kituufu nedda taata njagala oli omusaayi gwe ngugadde saakirowoozaako nti ekyali kimufumiza butaba na sente kayabanga mulungi nga tukyali mu ssomero mwakiirako malayika nali nfunye sente ate awo kyali kyangu okumuza ku siteegi yavumwa n'agerebwa n'agobwa nga yeesiza ebbanja weeriri awo ayinza n'okuba ssebo wange eyafadda bwezinge senze oyo omuntu enyuma n'ennyumba enyiiya ezitowaawo atali mukwano maseega genda nti owe ndiba mukwasiza kuba kati yantabaaza mukwano gusinga sente bwateewa n'ontike siina siina agafa ntyo nga ndowooza
fiina kyotegereza nti kuddamu okufumbirwa gw'omugagga bw'otyo n'omuyisaawo mwana wange eyalwala n'envunza gugenda omuwasa oba yanakuwasa awo nno wenkugambira nti kwata mpola ebintu biyike mu pulaani singa oba omunoonyeza omuzuula mu kkanyi we mulina okubeera buli kimu nkikole nga tewali ankwagirako n'embaga nkitegeke kwata byemu dabuliyo mwanyoka abakebbensi mugende mu munoonyi mubuuze n'olunaku kale mbaga lwebaawo obutasussa mwezi
mamanyamu otyo kiyo
buwangaazi ono akulabisa emirere nzizemu okubalaba ebanaffe mwayitawo nange sikyali bubinjwa ku pulizina naddayo ewaffe etaata nazidaabiriza nina pulaani y'okuwasa singa nafuna njamu ndowooza okuwasa wiramu yeddalu
sindalu kikkiriza gyeniisanga obuzibu emotoka ndi mumpya naye obulamu bummanja ebirowoozo binyiize n'obulamu bw'ekyayi yakunywa obutwa netooba n'eyimba ogwakabugu taata yateesa kimwa tukolera obufumbo nga booleke mu lwatu nga buliko embaga n'ennyumba tuwa ennamba
gwakumpasa no mwapita omulalu nga nnali enkuba mayinja okomyewo okuduula wanneegaana misana ng'ensi yonna etunula bw'otondabangako kati omukwano okujjewo ogukulese ng'opaala okomyewo okutuula
sinali sikukyaye gwayo nejjemu
olimba
bw'oba onoosobola obulamu bwendimwawo tukkaanye taata amaze ebbanga nga mmanja ekyokuwasa naye ekinaamutanyusa mugende mwepanga enaffe katukwanyeeka embaga tukitegeke olutalo lwa ssente n'omukwano kikkiriza eruwanguddwa mukwano yali yeewanika mbola okuba afunye ssente ow toddangawo ne weempanga mbola okuba ofunye ssente toligansa mwavu laba omwana wa bino jjo wazze ng'abuna ebyala n'onzanzero kyolo mwawule ssente n'omukwano byanjawulo samuloga naye maama ndowooza yansima bikolwa kati embaga mugyerinde mwetegeka okulya amasala abiri byabagagawoolya kafeki olunaku lwa ssanyu olwaleero abaagala n'ababiri osisinkana wadde kitutte ebbanga mukende mbakulisa okuwangula sanyu 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 omukwano gwaffe gukakase okuva lwe twava mu masomero enaku tugirabyesinga ebizibu kati mukama asazeewo aga nkuuma kukuuma etube kimu tuzaale abaana abeeyagaza Happy unity this day Love free at last wedding day mulinnya lya kitaffe n'omwana awamu n'omwoyo ogweddamu nti
amiina
viina nkunaanika akaweta mu bulungi ne mu bubi
nange bwe nkugamba
lwavu n'obugagga mu bulwadde n'obulamu
nange ye
owangaale ng'omusolo
nganaawo owangaala
tweyongera okuzaala tusonyiwanga n'ebyo n'okuva lwe twava mu ssomero
wali tonsonyiwanga nze nakusonyiwa ku luli omutima lwe gwankulula tulina okubaamu kiwa ebibyo bye byange nange byange byebibyo tuve ku katuuti
olunaku lwa ssanyu olwaleero abaagala n'ababiri osisinkana wadde kitutte ebbanga mugende mbakulisa okuwangula ssanyu 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 wakati w'ababiri abaloola bameka ku kikumi abasobola okituukako mwerowe omukwalo gwaffe gukakase okuva lwe twava mu masomero ennaku tugirabyesinga ebizibu kati mukama asazeewo mbaga kuuma kukuuma etube kimu tuzaale abaana abeeyagaza Happy unity this day Lovely at last wedding day embaga ogisanze otya
ekakiwa twava wala mukama wa buyinza
kati mutima owulira otya
kyowulira kyempulira ate nga kyekituufu kuba weedingidde ekiwa olwaleero marriage fina n'obwongo obulowooza kimu kiwa olwaleero marriage fina mazima epanga kwanfu nnyo obukyanga twawukana nakukuumira olubuga olwo
akadda nyuma tetukatidde
ate ebyo kiwa byajja bitanga bwe twakoma wetufudde
leka n'onkunyweseeko agulumizibwa omukama kubanga wa buyinza
leka nange nkunyweseeko
leka nawe n'otuza soda kyokka nawe Nero yosamara ya topiki jeto nani kima nika wanuna wekome. Kula sobu la muwe seno uwe bugenda wichu sampaka we tukula.
Kula yosanyo welie fulani niliwenda kwa mangu niwe mpume ya zara.
Tulina kuyita mbubula muu wa shikeyo musimu nubuli oje meru okula buruwa.
Kwefule vyo kuhiko muge za manichi yunga tona waku chilava.
Kafina we wagambira.
Kia wawara bali musomero mwe wala wasajia. Ate kwechi wanogamba.
Jumbo kata netu kebyo kuwa saliseko.
Musilitu wala gena kuunga weta vyo.
Mbwa kuzisa mkuzisa. Tulaga mkama antie shinto chaga zilichile katulua. Nere vitundu vino wivigenze vidirira vipange wa mu. Kukuba kuchasoka paka kuchisembie yovya sape mu. Tula wa mu visenge jie wa mune familia yoshori ya mchirinzi. Haliba kunye mwesho kujika osanga makuba ufina wakomye. Kweze tanda ya baruku erie na sose za ino mnyoke na yo. Amani basu dewe vale teacher wange wansu meseno wuna ye uliriza nyo. Kuhika nga wekuta kwayo na chino chinsinge chifabule mu. Neka mbeku nsinge so nye kubaba ya mbele mbarabi nsiza ntuma mkore na. Je ya lima na bimbi ire robo tali ongera kontruko jame uyu. Basa kira yengeza teba lienu bafora kuta ya kujirega. Zira mwebi buzo nevi gambo vye mpulino ureshu shenareta. Nari wakusimo nyo sikanda mwole na mbandu wabasimo muisa. Lufuse lutalo ulijo mtu atamanyita ya gala manyi. Kunya bantu banji nyonga bambuze ebintu ebintabula omutwe olina kubuza mufina kichogenza omwongera kuchori ya kutuma mulala nti edongo ya fina lwaki okubanga emu n'omubuza nkubekwe. Uliriza nyo nyo mkine kulira jange manyiti obisanze njagala mwawule nyimbe za store kwezo ngechinja chosoma. Uriimba lwa story kubanga muzanyo bora mamutieta umaresa wa sato namba ngotundu okutunulira akale kugwa uriimba lwa story tula nendusenge kangalu wangu mungeri eyo sija kuba uriimba lumu kutepo namba yecho nole mu kuchimanya utema teme bitundu omanye chiche naliko zenga mbashiku wa pigiche bitundu mu bigata wa murufu ne chitufu. Mwanoza fina javu doktusa wakari ndongo kuhiga maze. Nopange shintu echitari uwele chitabanga unochimatizo mulizi. Kuma stole ya fina abu ya mwoku panga angesawe chitwala. Naloza njiva watete ya konze kanjiva jule mwebi sundu vina. Bantu kubate waloza bulichitundu shemara chivela kakavuzo. Zonga tenze wena kuma kulistopo na sawo tewaina kumuza. Yecho kubira mundonge mwofiru wa shikwenu ya shakuhiga mwoku.